አሜሪካ ኡመተሽ ታምኒ ሶታ መጋላሚኒያ ፖሊስ ከሰት ካራን ኦሮሞ ስትሪት ጀደሙ ካን ካራው ኦሮሞ ጀደሙ ሃራው ሞጋሰሜ ሰንበተ ደብሬ ካነ ኤብፈሜ በነሜ ቆፒ ከነረቲ አንጎኒ መጋላሚኒያ ፖሊስ ሴም ፖል ሰነተሪ ዮካንሞ ሚሴንሲ ማና ማሬ ሙርቲ ሴራ መጋላሚኒያ ፖሊስ አከስመስ ሚሴንሶኒ ፎገኖን ነዋስ ኦሮሞ አርገመኒ ቱረን ያደከነ ከዴ ሰኒሞ በከቧ መነመሬ መጋላሚኒያ ፖሊስ ካናና ጃፋ አብዲ ወርሰሜ ዮታን መነመሬ ቡልቺሰ መጋላ ሚኒያፖሊስ የሱዳን ረጋሲ ሲዘን ናኖን ከራንኩን እትሞጋፈሜ ሲደር ሪቨር ሳይድ ጀደማ ጋፊያ ማንዱረ ሶራን በካ ቡአ መጋላ ሚኒያፖሊስ ሚስተር ወርሰሜ ጋፈተራ ጀልቀምኔ ገረ ቆጲድ ደንገደገ ጌፈሜ ጀቹን ከሰንበተገ ጌፈሜ ትጨና ሶራዳ ከንቅነስ
ከራም ቀውሮሞት ሞጋፋም ሁኒ ዳንዲያ ፕሬሶ ገርካባ ገርካራ ሲደር ኩዳኒ ሸኔሶ ገምክባት እንጀሮ አብዲ ወርሳሜ ጋፋስ እንዱረቲ አከ መቃውሮሞት ከራም ሞጋሰን መንመሪ መጋላ ሚያ ፖሊሲ ዲኤስ ጣፈነ ጀና ጀርጃቀፍነ አቺንዱ ወዋና ፈደበር
ሶ ሌት ሚ ታንክ ዩ ፎር ጊቪንግ ሚ ዲስ ኦፖርቹኒቲ ቱ ስፒክ ቱ ዘ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ኦሮሞ ሰርቪስ አይ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ያፕ ኢፍ ዲስ ኢዝ አ ሲቲ ዲሲዥን ቢኮዝ ዲስ ዋዝ አ ሲቲ
ዋን ድራቪዮ አፋን ኦሮሞ ጨራከነ ዋና ከነ ነይ ጉዶ ገለቴ ፈቹ በርባሪ አኒ ኡመት አፍሪካ ሄዱ በክቦ የውጀድ ኡመት አንበክቦ የውጀድ ሄዱ ከይሳ ለጉዳኒ ከአፍሪካ ጋመ ባሃት ይዶፍ ኡመት አፍሪካ ጉጉርዶ ካነ ከይሳ ቶኮ ሳቦሮሞት አነ አንጅራ ድከሳ ናኖ ብሩክሊን ይፊ ሚኒሶታ ገምገመለኒ ኡመቱ መህዱ አፍሪካ ከነከስ ጅራት ተነጫነ ተሞ አክሚሴንስ መንማሪ ሚኒሶታ ዲወርሳሜ ከነቲ ነሚ አላ ሚኒሶታ ሁሌኒ ቆዶሮሞ መጋለታን ከስ አቀባቹ ደንዴት ሁበቴቲን ዋን ዱምቤ ኩብደንዳ
ኦሮሞ ቢ ሞር ቪዚብል ኤንድ ዩ ኖ ቢ ሞር ፕሬዘንት ኤንድ አይ ቲንክ ዳት ፎር ሚ ዋዝ ዘ ሜን ቲንግ ዋዝ ቱ ጊቭ ሆፕ ቱ ማይ ኮሚኒቲ
ኦሮሞኒ ተነጫላ ሙለቹ ቆድ ቀባቹፍ አብዲ ጉዶ ቀባቹፍ ታና ወኒ ጉዶን ሳቦሮሞ አምባክ ቡኤ ፍሌ ወንቲ ጉዶን ታኖም አናፍሌ ወኒ ጉዶን ታኖም ምጋሊቱን ቴነ ጀቺሲስ አብዲ ሳኒሌ ከናፍ ኢልማን ሳኒ ሲትላላታኒ አሲት ጉደታኒ ተንማፉዩ አዳ ሳኔ ቲፊ አፋኒ ሳኒሌ ጉዲፈቹ ቆድ ገባቹ ደንዳን ኢሳኒፍ አንሌን ቱኒኒ ዋን ጉዶኑ በመቺሳቴ ኑፈሞ ወኒ ጉዶን ጀዳብዲ ወርሳሜ ወኒ ጉዶኒ ነሚ እንኑማ ኒሳምርካኖ ፍቴፊ ውጂ ኢሳቲን ገለቴ ፈቹን አፋኒ ፋታ ኢሳ ጉዲሱን ፋርሱን ቆዲኒ መጋል ከይሰቀቡ ምርካኔሱኒ ዋን ጉዶጀ ያት ካነሞ አዶ ጃሮሌ ኦሮሞ ዮሌ ካይማቲፊ ነመከካቲን ወልማሪ አኑ ዋን ኢሳኒ ዮካን አዳኒ ኢሳኒ አከፈዳኒ ያዲ ኩናዱ ፈጀድ ሰነረ ተርግኔ ጀናኒ ሚሴስ ገርገራ ቶካን ኮሬ ገርገራ ዲስኔ ቱኒኒ አክማሪ ዲያቴጀ
how they wanted their community to their name their culture and their values to be highlighted so I came about
akka ada isani enum masani fedan argin sunirra kai akka wodakka lafa ke satti riverside irratti karam tokko maqasani tin yamom yadiyes enum masani afani isani akke sumat magal tan kesa qodi isani kesa guddani enum masani mulisu fakata yad kan diyesine yen fakkenna fi akka misens man mari kanatti biyicuf keessatti sabtokko qodinni lafsun namo lafittidu sun qabaatutti qodinni qabaatu jira fakkenna fi lenden kees yodatte amerika le yodatte nanno maqa gostokko tiya manetti jira fakkenna fi german town fajedan minisota keessalle nanno gargara ka maqa sabati ya manijira jed nami maqa kan argammo akkejecha abdu warsametti enumma oromo arge esakrufan ada saniti fi enumma sani hubate bekuf dandajen sabi kamiyu enumma satin kabajamun uiji satin galate famu mullachu malejen
namar mandurat gafan keessa gafa sitit gafatama hawas oromo minneapolis minisota katae o hassan hussein gafanne karan kunen faidan inna qabachu danda oromo kara kan rabu amali argachu danda mal mal keessa tojachu danda ha gaafa sitti gaafannet
magaala kana keessa akka dirkeenatti oromoota gara kuma futtama gaantu jiraata kun immoo hedduun isaanii lammii biyya kanaati sagaleen isaanii dhagahamee magaala kana keessatti maqaan oromoo yaamu jiraachuun kun hedduun gammachiisa maaliif yoo jettee addunyaa keessatti maqaan maqaa oromootin yaamamu kana dura jiraachuun dhageenne kanaaf hawaasni keenya hedduutti gammadee waan kanatti akka tarkaanfii guddaa tokkotti ilaalla jechuudha. Agarsiisa aadaa yeroo irraa yerootti agarsiisuu hin danda'amaa waan akka daldalaa ayyaana daddaachitti qopheessuun danda'ama. Sagantaan daddaachirratti deemuu danda'a. Kabiraammoo inni guddaan namni dhufaa karaa san dhufee darbu hunduu maqaa kana yoo argu Oromoon magaalaa kana keessa jiraachuu fi sagaleen uummata kanallee magaalaa kana keessatti guddaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Seenaan uummanni Oromoo magaalaa kanatti qabu akka barreeffamu gochuu, milkii gaggaarii kana fakkaatan argachuu waan dandeenyuuf hojiin guddaan hawaasa keenya keessatti hafe jechuudha. Hojii sagalee keenya dhageessisuudhaaf wal ta'uu barbaachisaa. Wanni kana caalaa immoo ani abdadhu akkuma amma namni kun proposalii kana dhiyeesse, proposaliin kun akka fudhatamu godhee guyyaa tokko walii Oromoo tokko bakka isaa bu'ee uummata keenyaa akka bakka bu'u magaalaa Minneapolis ta'ee Seent Paulitti guyyaa tokko sagalee kenna mul'isu abdii guddaa itti qabna jechuudha.
Gaafa gumoo kana Oromoo Street jedhan kana moggaasanii bananitti bakka buutota hedduutti dhufe. Bulchiinsa magaalaa Minneapolis keessa Seent Paul keessa bakka buutota uummata Oromoo, hawaasa Oromoo nama hedduun itti dhufeetini. Garii as keessa dubbatu tokko miseensi mana marii magaalaa Minneapolis Abdii Warsaameeti. Innillee akka namni Oromoo isaa waliin hojjetu nama wal galateeffatee waan hedduu waliin akka hojjechuu danda'an dubbata. Gammachuu akka akkaatiin simatanii qophiin tun akkana fakkaata.
Community Galatoma, thank you very much. What we have here is a couple of other elected of representative Phyllis Khan, who represents this area. She's here to support us as well. We also have my colleague Cam Gordon. He's also a council member and he used to represent this area for a long time. So give a shout out to Cam as well. Thank you, everyone. Thanks to...
Oh, okay.
We have a senator as well. We have a state senator. Thank you very much. And we also have Najaha. Thank you to Najaha for all the hard work you did. Thank you, Najaha. Round of applause. And to the Oromo community, with Gurma, thank you very much as well. Everybody who supported us, thank you. This will always be here. So thank you very much. We appreciate you. And we are always here for you. You can call my office. You can call Phyllis. You can call Kerry. Now we know what Oromo is. They will be able to help you as well. Okay?
Ilmaan Oromoo hundumta sitti argamtan galatooma. Wanni kun waan jalqabaati. Maqaa keenyaan karaan kun banamuuni. Magaalaa Minneapolis keessatti qoodni nuti qabnu lakkaa'amaa jira. Asitti fudhatama argataa jirra jechuudha. Kun jalqabaa itti fufaa jabaadhaa galatooma.
Namni hundi as dhuftanii kana waan kana carraarraa fudhachuun kun nama hundaa fi waan qofaa miti biyya keenya hundaa fi nama gammadaa
namni Oromoo hundinuu akkasii hojjetee bu'aa kana fiduu qaba. Namni baay'een bu'aa buusuu danda'a. Kanarraa kun tokko jennee lama jechuun deemna. Kanaaf akkasi ba'uun baay'ee barbaachisa. Akka jala kanni bira dhaabbatanii akka gargaartan isin jenna.
Gamkaaniin ammoo bulchiinsummaan magaalaa Minneapolis keessatti karaa tokkollee maqaa Somaalee Street jedheetiin moggaase. Karaan Somaalee Street jedhan kun akkan jedhe 6th Street fi Cedar Avenue karaa jedhan 15th Avenue South jedhamirratti moggaasan. Qophiin teentaa har'a tanuma ansoora halakeeti. Gamkiyyaan nagaan bulu.